Jeremiah 1 verse 1. Amazwi ka Jeremiah indodana ka Hilikiya wabaphristi ababese Anathoti ezweni lakwa Benjamin. Verse 2. Okwafika kuye izwi lika Jehova ezinsukwini zika Josiah indodana ka Amon inkosi yakwa Juda ngonyaka weshumi nantathu wokubusa kwakhe. Verse 3. Lafika futhi ezinsukwini zika Jehoyakimi indodana ka Josiah inkosi yakwa Juda kuze kube sekupheleni konyaka weshumi nanye ka Sedekiya indodana ka Josiah inkosi yakwa Juda kuze kube sekuthunjweni kweJerusalema ngenyanga yesihlanu. Verse 4. Kwafika kimi izwi lika Jehova lathi. Verse 5. Ngingakakubumbe sisweni ngakwazi, ungakaphuma esizalweni ngakungcwelisa ngakubeka umprofeti ezizweni. Verse 6. Kepha ngathi awu Nkosi Jehova bheka, angikwazi ukukhuluma ngokuba ngingumntwana. Verse 7. Kepha uJehova wathi kimi, ungasho ukuthi ungumntwana ngokuba uyakuya kubo bonke ngikuthuma kubo, nakho konke ngikuyala ngakho uyakukukhuluma. Verse 8. Ungabesami ngokuba nginawe ukuba ngikophule, usho uJehova. Verse 9. UJehova wayeselula isandla sakhe wawuthinta umlomo wami. UJehova wathi kimi, bheka, ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. Verse 10. Bona, ngiyakubeka namuhla phezu kwezizwe naphezu kwemibuso ukusiphula nokudiliza, ukuchitha nokubhubhisa, ukwakha nokutshala. Verse 11. Izwi kaJehova lafika kimi futhi lathi, Jeremiah, ubonani na? Ngathi, ngibona igatsha lomalimondi. Verse 12.
Wayesethi uJehova kimi, ubone kahle ngokuba ngiyakulilinda izwi lami ukuba ngilenze.
Verse 13. Lase lifika kimi izwi likaJehova ngokwesibili lithi, ubonani na? Ngathi, ngibona ikhanzi elibilayo, ubuso balo bungasenyakatho. Verse 14. Wayesethi kimi uJehova, okubi kuyakuqhamuka ngasenyakatho, kubehlele bonke abakhileyo bomhlaba.
Verse 15. Ngoba bheka, ngiyakubiza yonke imindeni yembuso yasenyakatho, usho uJehova, iyakufika ilona lo ubeke isihlalo sawo sobukhosi ezikhaleni zamasanga aseJerusalema nakuzo zonke izingange zalo nxa zonke nakuyo yonke imizi yakwaJuda.
Verse 16. Ngiyakukhipha kwahlulela kwami phezu kwabo ngenxa bobonke ububi babo, ngokuba bangihlubukile bashisela abanye onkulunkulu impepho, bakhuleka kuyo imisebenzi yezandla zabo. Verse 17. Ngalokho, bopha izikalo zakho usuke ukhulume kubo bonke ngikuyala ngabo, ungapheli amandla ngabo, funa ngiqede amandla akho ebusweni babo. Verse 18. Ngokuba bheka ngikubekile namuhla ube ngumuzo obiyelweyo nensika yensimbi nezingange zethusi ngakulo izwe lonke nangawo amakhosi akwaJuda nezikhulu zayo nangakuba abapristi balo nabantu bezwe. Verse 19. Bayakulwa nawe kepha abayikwahlulwa ngokuba nginawe, usho Jehova, ukuba ngikophule.